cause I break up in this again. Uliumba mbingu na nchi, usiku na mchana, praise your name. Kanimilikisha vya nchi, nitawale vyote nani, praise your name. Majeshi, majeshi, kwako sina wasi. Uwawa, wewe ni Mungu. Majeshi, majeshi, kwako sina wasi. Kamwe, yeah, you give me energies. Nikititirika wanipa nafasi. Unatengeneza njia pasipoku wana njia. Milele nitakumbia, oh my God. Yeah, you give me energies. Nikitetereka wanipa nafasi. Unatengeneza njia pasipo kuwana njia. Milele nitakwimbia, oh my God. Ale, 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 yeah. Unanipenda nilivo like this. Mkate wanipa kwa wakati. Wezi binadamu ubadiliki. You never change. Nanitoke kwako nyende kwa nani siwezi. Nabaki kwako mwenyezi. Kutoka kwako siwezi, yeah. Nitoke kwako nyende kwa nani siwezi. Nabaki kwako mwenyezi. Kutoka kwako siwezi, yeah. You give me energies. Nikitetereka wanipa nafasi. Unatengeneza njia pasipo kuwana njia. Milele nitakwimbia, oh my God. Yeah. You give me energies. Nikitetereka wanipa nafasi. Unatengeneza njia pasipo kuwana njia. Milele nitakwimbia, oh my God. Ale, 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 ale.
Comic Slicer.
Exclusive from SureLoaded.com.